Outina silas e kulika se kule shai pate kule shai nam. Outina silas e kulika se kule shai pate kule shai nam. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Awuthina sile ze khule kase khule shaye iphathe khule shaye inama. Awuthina sile ze khule kase khule shaye iphathe khule shaye inama. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Awuthina sile ze khule kase khule shaye iphathe khule shaye inama. Awuthina sile ze khule kase khule shaye iphathe khule shaye inama. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Mina ngile khulithani ipolo. Sengishipoli ipolo lobumnandi. Sengishipoli ipolo yamaphathi. Ngisho nezansi nathathu right. Nama ngazi naseliphelile laphi. Uzobuya seni tuphethe papalazi. Asifuna amanzi anama ice. Emjolo yona mfayibali. Sengishipoli ipolo lobumnandi. Sengishipoli ipolo yamaphathi. Ngisho nezansi nathathu right. Nama ngazi naseliphelile laphi. Uzobuya seni tuphethe papalazi. Asifuna amanzi anama ice. Emjolo yona mfayibali. Hey, I'm Jolly, now I'm Saibali. Touch the floor, PBS one time. VW, tell him Sally one side. Red seat, fully with this palm seat. Upeti, poly, upeti, ngane all the time. So that means I got one for my side. More money, less stress, now I chant. B plus, you don't mix, now we ask. B plus, you don't mix, now we ask. Touch the floor, PBS one time. VW, tell him Sally one side. Red seat, fully with this palm seat. Upeti, poly, upeti, ngane all the time. So that means I got one. Out in the sea, there's a coolie car, say, coolie shy party, coolie shy nam. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla.
Sile genge yamapholo namaphathi. Sile genge shawushosha phansi. Sile abafana bathandeni umnandi. Azogrupa kuze kusekuseni. Azogrupa kukujike sefini. Sengilala amalunde sengijava kuze kuse ngabe yini losotshwaleni. Angibuze uJesu waphandela empongolweni. Ngempela yini losotshwaleni. Athi ngibuze ngibenzela ibhombeni. Athi ngibuze ngibenteshini yeni. Ila bafana babili. Sengisho inkilo shibi. Sebefike ngoshibi. Hayi bomelo lusizi. Futhi ngozi zabo ngozi. Zabo ngozi zama adventure. Lawu mina ngile khulithani ipolo. Sengishipoli ipolo lobumnandi. Sengishipoli ipolo yamaphathi. Ngisho nezansi. Let's have to write. Nama ngazi naseliphelile laphi. Uzobuya seni kuphethe papalazi. Asifuna amanzi anama ice. Emjolo yona mfayibali. Sengishipoli ipolo lobumnandi. Sengishipoli ipolo yamaphathi. Ngisho nezansi. Let's have to write. Nama ngazi naseliphelile laphi. Uzobuya seni kuphethe papalazi. Asifuna amanzi anama ice. Emjolo yona mfayibali. Emjolo yona mfayibali.
Awuthina sile ze khule kase khule shaye iphathe khule shaye inama. Awuthina sile ze khule kase khule shaye iphathe khule shaye inama. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla. Mabona mina ngicela ujive ujive. Mabona mina ngicela ushaye izandla.